Abana bawe ya dalama 13 mu district ya Ibanda mu bugwanjuba bwa Uganda balongoseddwa mu nteekateeka eyategekebwa ennaku ebbiri ey'olusiisira lw'ebyobulamu ku Uganda Matters Hospital mu district ya Ibanda nga bakolaganira wamu n'eddwaliro erya Mbarara Regional Referral Hospital ne Bethany Kids Uganda. Enteekateeka eno egendereddwamu okujjanjaba abaana batannaweza myaka 12 egy'obukulu n'ebirwaddelwadde ebyabagwira gamba nga aniya. Abasinga bazadde baabwe babadde tebeesobola era nga tebasobola kufuna bujjanjabi obwo. Dr. Gesado Tumubugane, Medical Director wa Uganda Matters Hospital Ibanda, agamba nti abaana bano 13 kituufu bajjanjabiddwa nga n'abasinga ku bo bajjanjabiddwa ekirwadde ekyaniya. Ambrose Besigye, team leader wa Bethany Kids Uganda, ekimu ku bitongole ebidduukirize, agamba nti ekitongole kino kyasalawo okubaako engeri gye kiyamba mu Uganda naddala abaana abatalina mwasirizi. Entumu z'ebisasiro zigenda.